Moyo wangu una tremble my baby. Oh my baby, kwa sababu we ni mrembo my baby. Oh my baby, sio siri na kupenda my baby. Oh my baby, usiwafate wana upenda semi star love watakumiza. Nikupeleke kwetu kwa baba na mama, baba na mama. Uje kudia kazienge na kagebuka iwachu. Uwe Juliet wangu, Romeo wako. Uwe Juliet wangu, Romeo wako. Safari ya malali dani, kuna vingi. Kuna azali na shubiri, mebaki na mimi. Safari ya malali dani, kuna vingi. Ninapenda vile we unavaa, ninapenda vile we unavokula, ninapenda vile we unaongea, ninapenda vile we unatembea. Baby, ninapenda vile we unavaa, ninapenda vile we unavokula, ninapenda vile we unaongea, ninapenda vile we unatembea. Naomba nisamehe nikikukosea, kwani sijakamilika. Nitakusamehe ukinikosea, kwani haujakamilika. Uwe Juliet wangu, Romeo wako. Uwe Juliet wangu, Romeo wako. Safari ya malali
fresh, tena ulivyo sexy. One more, can I say you're the best. Bado kido, tazipata chapa. Bado kido, tazipata mama. Way ma, way ma, way so soon. Kwangu we siyo hani, yani honeymoon. Vile unaba, vile unanga. Vile tuha, vile napa.
Safari ya malali dami, kuna vingi. Oh, safari ya malavi davi,
malavi davi baby.
Una azali na shu
baby,
baby.
Baki na mimi baby girl.
Isije baki story
baby,
isije baki story. Mina wewe basi,
story basi.